ratile o khahlile talita ke batla o apesa seshweshwe sana mabana go babo hadika ke batla o beka malo mati fetse o kwa pana le ragadika ke batla o apesa seshweshwe sana mabana go babo hadika ke batla o beka malo mati fetse o kwa pana le ragadika o khahlile uratile o khahlile uratile o khahlile uratile o khahlile uratile ke batla o betsa le fatse ga o fela le se utlwe ka di huma a ga o rata ngwana batho khile ga o duma ke batla o betsa le fatse ga o fela le se utlwe ka di huma Gaura ta mwana batho khile ga uduma go tsama nje ga oxygen ha le sigo ke palwa go hema na ya tola gala sibile ha go bona ke dula ke lipina bana ba bangata ba u shela basadi ba bangata ba mpatla mari ya ke ba bonita ke fona wana wetwa mana vi okay dali dali I came from the valley valley ake ba bone basadi ba mona Money, money. Okay, Dali, Dali. I came from the valley, valley. I give up on the basadi bamona. Want this money, money. On khahlile, uratile. On khahlile, uratile. On khahlile, uratile. On khahlile, uratile. Apesa seshweshwe sana mabana go babo hadika ke batla o beka malo mati fetse o kwa pana le ragadika ke batla o apesa seshweshwe sana mabana go babo hadika ke batla o beka malo mati fetse o kwa pana le ragadika o khahlile uratile